Hola. Yeah. Vasco Dalmas. Ukipata mix no favor. DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Ukipata mix no favor. DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Sasa ndungia ma heavy jackets. Niko ready kuingizia hazy caskets. Bigger issues with a bigger musket. Uwezi nipata kwenye every market. Unajibeba na wend your target. Unakurusha msupa na ye ni ratchet. Unless unless utatoka ratress. Uwezi ni cross na ye on the mandate. Nana bring the terror. Uwezi nipata na rhyme na error. Tunaita grenade mapera. Huku kwetu uwezi kosa mavela. Ufai kusnitch elewa. Heri ukae miaka kinde kwa jela. Ukidai ma links wepewa. Borake mdomo ustoe hata hewa. Ukipata mix no favor. DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Ukipata mix no favor. DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Rhyme ni fit no error.
Mzuki na kwanga no error. Vibes zenyu zina kera. Heru bonge na kadere. Na kamageri na kwanga no error. Cheki biti na genya. Chini ya maji kao mena. Kwa mix haina kasembe. Hisi opetu utakula mapera. Kwa wenye wana beef wana chosha akili. Wakidismi na mwa kwa sina. Beba glow kwa tadhani kipina. Nikifika mkosemi ya pindo. Wana shindwa mna bonga ya nini. Huku stis tunashina kazeni. Niko fiti nyima heta kazeni. Ubizenyu bigini madomo bongeni. Street business. Nasaka success or progress. Iko kwango ma next. Drill best how I feel yengi next. Na kuni rich unatumanga text.
Ukipata mix no favor. DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Rhyme ni fit no error.
Ukipata mix no favor.
DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Rhyme ni fit no error.
Check it. Mali yangu ime die. Oh no. Basoni na ring iko battery low. Siko biz. I see no beauty in my eye. Wrong color ume die. Wrong. It's not a good show. Kabazo wana aska mrazi. Kazi ya fandi yo achi ya wazazi. No. Grandi ko find no error. Deni si die izo biza ni kera. Insta jenga ita ring next era. No love, no hera. Haga kwa dera za club omera. Siza nifuza na sera. Na kama naza roll jot mia in 20 minutes. Kuchia wera CEL. Mekuchia basa na sina ID. Usilete ufala kwa mali nitu mwana the cartel. Hena bring niko hot indeed. Mali yangu kila mtu anaban hadi patel. Last scene nilirusha mavideng. Nika mwacha na tera siku izwa na mkansel.
Kipata mix no favor. DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Ukipata mix no favor. DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Rhyme ni fit no error.